gore yena thaine a re go nna re mane le bolelna e tla bofekeleng ya lone bana ke le ka nna fase ka jwa marafatlho
I'm gonna make you mine.